elephant
waga ni kaa ni big kushinda Trump
elephant dick.
Ah, you guys hapana
eh, you guys
at least sema ya punda ama farasi jo
yeah, ya punda wajani mofa
eh na isikue yote ati big
asi big hivyo kwa unono tu wajana yao gazi na zinatafuta na linga refu. Mm. Linga refu isaidiagi. Width ndio inasaidia you guys.
So kabla tuanze show lazima tukuulize jo. Usha join Linebet. Linebet.com, your ultimate betting company for sports and casino excitement. Na ukitaka kujoin of course kuna hiyo promo code. Promo code ni Ekanene.
Ekanene.
Na ukibaki umesit unapata 100% free bonus. Na hii bonus pia inakuja bila tax. Na pia usisahau jo, winnings zako pia zinakuja zikiwa tax free. So kiamua kuwa timu yako inashinda, inashinda na pia ile ndio inakam kwa mfuko pia ni pesa tamu, si ndio?
Pesa tamu sana. You guys nilikuwa amenishaka kula you guys. Linebet inaokolea you guys. Hiyo yeah. Tax wakitoa you guys.
Yeah. Nabamba. Yeah, so usisahau vile tumesema linebet.com, promo code ni Ekonene.
Ekonene.
Juinge pata tu kile nataka tu tukiwa kwa mata tu kile kilimata tu kufika raka tu kufuliana tu kurukiana tu patuli hata tu wache tu.
Ni the weekend update nikiwa mu Afrika.
Rapture scientist.
Ian Thiong'o the legend himself.
Na kama kawaida lazima tuanze na mental health era ya isiye ya kawaida you guy.
You guy.
Unaendelea aje zo?
You guy nilikuwa nimeenda hospitali check up nilikuwa nimekuja hii area yenu. Hapa South B you guy.
Kuna tokwa na usaha.
Zii, you guy.
Wazo kume last week ukituambia hii story ya gonori. You are suffering already.
Zii, you guy. Hiyo ni story ya kitambo Madhare Valley. Usiniharibie CV.
Acha mzaha.
You guy. Nimetuma DM kadhaa, you guy. Fanya ni blokio.
Kuna rai ilisema.
Na wait kwa DM.
Kuna rai ilisema. Adeka squeeze wana DCI. Na CIA.
Haiwezi confess.
Haiwezi confess kitu kai.
Wakata itukayambia sisi ni ikon. We tell you our darkest secrets out here. Kuna moja wetu alifanya mapenzi na chokora.
You guy.
Mwanaume mwingine akatembea na thong song kama Cisco.
Si ati mimi peke yangu.
Alafu mwingine akatembea na gonorrhea. Tunakwambia kile cha. Unajua? Because tusipokuambia hizi story who will tell you? Unajua? So you guy, baokuambia cha nini?
Are you guys wani katembelea hospitali ambayo iko hapa jirani yako? Inaitwa Mater nini misericorda you guy.
Oh okay yeah. Okay,
so nikaenda kuangaliwa kifua kidogo, unajua nimekuwa nikikohoa kiraya. Nikapatiwa kale ka staff ka ku breathe ka asthma. Nikafunzwa you guy, kuna demo alikuwa anifunza
inhaler.
Ka inhaler. Katanisaidia kwa kifua.
Okay, okay. Okay, lakini unajua yako mimi za ku diagnose. Lakini before ni ku diagnose wacha niambie wase that he sponsored na Stanley Kuta. Stanley Kuta alisema kwa weekend update hutajuta. Stories kali kali utakuta. Yeah. Nakuwa nashindwa kwa nini raya inaitwa rapture inakohoa ovyo ovyo. Unajua kwa umeishi Madhare maisha yako yote. Umezoea kuamka asubuhi na nusa mavi. ukianza kunusa fresh air inakuwa fake. Raya alaji yake ni fresh air.
Toxic gas.
Yeah, niko na alaji. Niko na alaji. Nilikuwa na doctor. Huyo doctor anajua kama ana wachiko nini. Anaweza kumbuka. Kanuliza unapiga chafya, alikuwa doctor wa kutoka coast. Unapiga chafya.
Chafya nini?
Kusneeze.
Oh, okay, okay.
Nikwambia napiga chafya kila wakati nikiweka na marashi ambayo ni marashi yangu specially. Haina mtu mwingine. Nilipewa kila wakati nikiweka shingoni napiga chafya.
Hiyo ni marashi gani haya?
Zile tulipo ile time tulienda ku review zile mamarashi.
Ile marashi expect.
Zile expect.
Ile fluorescent.
Zile walisema hakuna mtu mwingine ako nayo, ni mimi tu. Mimi tu ndo nasini kwa hiyo wapi you guy. Because mimi tu ndo niko nayo. So akaniambia niache kuweka hiyo marashi. Nikamwambia sasa daktari itakuwa namna gani sababu haya marashi naweka sababu ya kina dada, sasa itakuwa namna gani kinuka jasho mle? Niambia acha na marashi.
Kinuka jasho mule.
Mule mechini. You can ni mechini.
Unaiweka huku kwani? Kwa marashi inafakua. Wajata marashi ifaikwe kwa armpits. Uyo ni dio. Kisheka dio kwa armpits. Marashi unaiweka kwa? Ujua shingo.
Nini hapo kwa shingo.
So unaweza nuka jasho shingo tena?
Nilikuwa na sneeze sana you guy, na sneeze nikieka. Soft life inanikataa. Sana shindo ile siku jonda ingia kwa yachi takuwaje. Nilipata allergy ya yachi you guy.
Dina the time. Nasema
wacha inyumbade yu ale.
The CH ni silent jo.
Oh.
Yeah.
Oh, ni silent.
Ni yacht. Kwa hivyo ni lakini kabla ingia kwa yacht, ingia kwa dao kwanza.
Ingia kwa dao.
Wezi toka tu kwa on ground wende kwa yacht.
Dao ni ingia.
Dao usha ingia.
Hey, Uru Park.
Ile ni dao kwa hivyo ni kanu.
Zii.
Hii ni boat.
Zii. Hii ni kanu. Huku wanata joga hivyo hapo karimu na
hivyo. Hivyo hivyo mezi improve.
Ile ni kanu.
Sijui saivile, sijui saivile Uru Park inaka. Lakini before, hiyo renovation hiyo, walikuwa metengeneza zile za nini you guy, kama za New York, zile unaka hivi.
Nyo si dao, you guy.
Nyo si dao.
Nyo tu ni to boat, you guy.
Aye, come.
Dao ni boat, like ni big, ni vile sasa si electric. Ni zile za before steamer.
Oh, kwa hivyo ni acha kujichocha.
Kwa hivyo na engine pia, but, okay, ni hizo. But imetengenezwa kiraya.
Yeah, iko propelled pia na wind. Pia inaingia kwa hiyo mix. Hii ingine yonatumia mguu. Alafu, you can see where you're going. So, unakata tu around pale.
So, you guys, kuna vila nini. But, of course, tukibonga history ya rapture ya allergy imenikumbusha. Kuna raya fulani kwa Massachusetts States. Inaitwa Rick Slayman. So, Rick Slayman alikuwa the first living recipient of a genetically edited pig kidney transplant. So, hii raya ilikuwa na shida ya kidney. Alafu jua akaiambia nguruwe itakuokoa maisha. Alafu, of course, unajua kuna ile time sasa unafikiria gani nguruwe? Kuzi mimi mnanijua jo, napenda swine sana.
Napenda nyama ya nguruwe.
Napenda nyama ya nguruwe. Sasa hizi naanza kufikiria jo, nafaa kwanza kuwa farmer. Because this might end up being there. Then ini takuwa na nguruwe. Hii na ngoja dona. Hii na ngoja dona hui.
Takuwa na piggy bank.
Hii like, literally.
Na inatoka bei ya kiraya ama ni
sasa unajua kuna itaenda kufanywa lazima genetically modify hiyo alafu ikwe ndani ya raya. So hata saa hizi jioni zaanza tu zile za ovyo. Kwa kuna ka pig jioni akashikilia. Mapata jua raya ina chapo dialysis huko. Hii inaweza kuokoa. Inaweza kuokoa.
Hiyo lazima kachenjiwe. Si vile iko.
Yeah, si vile iko. Kuna kitu inafanywa. But of course this is good news. Unajua tukisikia gaizi stories ati wanyama wanaweza tupatia ma organs iga.
Yeah.
Uko tu pale tu yanipatie kilo na nipatie.
You guys, you guys say hata ukisikia msanii akisema I got a heart of a lion. You
guys. Yeah. Yeah, mzapata ni ya rilo.
Strong like manzayo.
Ni ya hato balaya.
Yes.
Yes. Yes.
Yeah, lakini hato balaya unajua mando huo unakuanga nayo. Unatembea ganayo.
Yeah.
Hato balaya.
Asile, lakini siya. Ni sindi unakata tu naenda na. Yeah. But hii sato nasema ile naingizwa kwa system yako.
Yeah.
So unapata tu raya. So unashindwa. Semewe ni muislamu. Na kame kunukia. Kame kunukia unahona kifo na jicho hivi. Afu na joga ile ya Islam waga ni tricky cause unaingiza kwa kwa nini jo haraka huko chini jo. Unajikuta bado uko alive jo. Ushaenda.
Au ile au unajicheka.
So, ita inashindwa raya hata kwa believer si unaweza kubali tu hii kidney jo. Cause kifo.
Unajua watu usemaga oh sijui nini but you've not stared at life. Life yako jona ikienda jo. Hata kuna tunapataga decision mingi hata by the time inafika afya yako imedhoofika ni wasi wengine wana make hizo decisions. Either wa pull plug ama you know ama waseme hiyo place ikatwe. Wataamua tu. Tu kama akupendi uga anaweza acha watembee lakini kama ni wajanja anaweza overlook dini.
Afu itafika time unajua vile nasemekana ga animals usmell kitu na animals inaweza kusmell jojo uko na cancer au joga hivyo kuna dog
kuna dog inaweza kusmell inaweza smell
jojo hiyo ira inaenda. So itafika jo time a pigs kwa smell go ira haya jo ina kidney bye. Na kwa kuyuma tu ni delicious. Kabla ni leta no.
So vile dog unusarasa. Squeeze unafaa squeeze viache tu.
Yeah,
like boss kuendelea tu na
dog inusarasa.
Na exam yako jo.
Yeah, kuna vile waga, kuna zile za detect detect cancer jo. Unajua nakaa hiyo. Naambia unaenda kwa pale KNH, unakuambia so now we are going to have to do all these tests. Okay. Alafu unaenda pale kwa ile okay, is it bei ngapi? Naambia okay 16,000. Gao unaenda jo unavulia tu dogi yako suruali.
Popi.
Anza kunusa niambia
usiwele jua you guy dogine za nini.
Yeah.
Oh ndio maana dogine unagena kuna raya inagurumia na kuna raya igurumii. Eh nafani ende check up. Juu kuna dogi moja anapenda kunitoa kijiko you guy nikienda zoezi. Ikiniona tu. Na hindi hii dogine.
Yeah, pia maybe ni reincarnation. Jo Hindi believe kidedi mtu urudi. So maybe join the you guy in the previous life. Ilikuwa dogi bado lakini ulikuwa Chinese. Okay, shindwa hizo hii dude. Unafanya nini na mimi?
Lakini ni serious your story.
Basi sasa kuna animal transplant. Mimi naona ni kitu nzuri sana tu.
Ni kitu poa. Ni kitu poa kabisa because unajua kuna watu wengi sana wamekuwa kiuza nyama ya nguruwe. Unapata kuna raia ameuza nyama ya nguruwe imelea mpaka watoto.
Yeah.
Na hajawahi jua. Pati ya nguruwe yenye iko na do kabisa ni zile utupa. Unajua hizo vitu za tumbo utupa. Na amekuwa kiuza nyama na hizo vitu zingine anatupa.
Yeah.
Bado jeje kiliva na hizo vitu.
Oh utupa. Au zitupa because unajua.
Yeah, hata kidney.
Unajua nguruwe ni kama binadamu.
Sijai ona kidney ya nguruwe.
Oh okay. Okay.
Ni kama binadamu ndio maana wao zitro. Eh, si nguruwe.
Au si ndio kitu sana tricky. Yaani tunashare kidney na nguruwe. Basa siyo nafaa kwa raya kama mimi ulodishiki kidney. Sina faa kwa inenda ina repair yangu. Ya? Nikola eko na ena. Bata njo, kwanzia isemekanezi kuna toxiplasma gondi jo sijekula. Unajua sijekula nini pork for that long. A very long time sijadish. Ya, kuna time jo isemekana jo kuna ki bacteria fulani kina go round hapa Kenya. Kinaitwa toxiplasma gondi.
Hiyo kinaingia pia kwa binadamu.
Yeah, kama ni kwa binadamu hicho. Yeah, inaleta shida zingine azijuani. So jua tayari sijua gapigwa ga nasty nini. So taiza zinaweza tuokoa maisha.
Yeah. Mimi nimechafua a few weeks ago.
Umebanya.
Yeah, kuna base fulani hapo Uthiru Yuga. Ona I confuse hata ukaambwa ni nguru unasema hapana. Tell me how you started. Yikao me confuse at the way zicho.
Amisi sikuna raya waga inapika hapo mtaa. Muba ya raya zangu ndogo lakini misipendi. Lakini lazima nimake sure mafuta nimechukua. Si nilikwambiaga. Hiyo ni kitu madha aliniambia mafuta ya nguruwe.
Achukua
kidogo hapa. Nini raya na?
Sio unajua unasema ni kazi gani?
Acha tusikie. Eh unapaka ndio.
You guy. It has nothing to do with.
Si nilipata na makarao you guy na pita tu mbele ya watu.
Yeah. Masema makarona go toxoplasma gondi.
Hiyo gopa mbaya.
Hiyo toxoplasma gondi. Unaonyesha gondi.
Au toki korede akarau. Au akiasha tu hiyo guy.
Kuna time ya Raheli jaribu kunini juu unajua vile waga wanaipika. Kwanza wanaeka kwa sufuria and then ina boil hiyo mafuta yake. And then sawa natoa. Wanatoa hiyo mafuta mitha kwa kikombe ama kwa chupa. Anasa wanaongeza nyanya wanaikaranga. So niliona raha imetoa kwa chupa ikapeleka. Nikamwambia hey, wewe leta hiyo mafuta bwana nini namna gani bwana?
Niko na swara nyumbani.
Hey, niko na swara. You guy watu inawapiga fora.
Kama hira yani za kwa kuchomea rapcha. Every time unapita niko la. Naona shida bado zinakuandama. Mbona si mafuta ya nguruwe?
Bado ni maswara. Swara ziishi jo.
Ni kitu nilizoea. Yaani mbuji pataka tu nimedu hivyo. Unaweka kwa mguu you guy.
Mguu ni ya?
Si vile utatembea yani upate baraka kukutembea. Nini raya?
Oh, walk in the right direction.
Sindio? Hey, what's wrong with this raya?
Yeah, jina ni bamba. Kikuracha. Wewe tu, rational mind. Woto wa viatu, unachukua mafuta ya nguruwe. Mase tichiri ya mguu.
Zii, sinu ukimaliza kuoga, ukijipaka mafuta. Siko mali mafuta zingine ziko, you guy. You guy ni nini? Hii ni wamadha wote. Wamadha wote wenye wali kula shida vile nafaa in Nairobi. Wanabelieve hizi story ni ukweli.
Lakini wewe si mother tu.
Zii, lakini si walitufunza hivyo watu wao. Wakasema kama unaenda, labda unaenda kazini. Naweza kuwa labda hiyo line kuna mtu wako na kisirani kwa interview. So wewe katuma after kwa forward kwa saa. So unakaguza kiasi.
Yeah, lakini sasa swali ni kwa umekuwa ukiweka hii miaka yote. Maybe after ndio swara hii. Eracha. Najua siku hizo na baba Lenciaga lakini. Nesprezzo. Lakini ujaifikiria uka. Maybe mafuta ndio swara. Yeah.
Wacha niseme tu raya zina believe tu hivyo.
Na ukamwa kufuata.
Because naona gangurue inauza kwa slum sana na ubabini. So raya za slum zinaelewa. Story kupaka nini nguruwe mafuta.
Okay.
Hata kama dema na kuja kijani. Akaguza kwa mlango kiasi. Mambo itakuwa smooth you guy.
Akiingia sana na vua suruali.
Mambo inakuwa smooth. Yani hakuna ile ati sikudai kumbe wewe unaishi ghetto. Na kwa hey, this is the life I wanted. Unajua kile kina.
Wako maftani but the wrong one.
Yeah. You gave me a kalia stool. Hey, this life I always wanted. Mambia, mambo ya Mungu ni mingi.
Na nguruwe pia.
Alafu na joni uzuri weo ni nini? Nige usha isikia gajo nguruwe waga na orgasm ya 30 minutes. So kivuwa dema alafu mpatia 1 minute anajua si nguruwe.
You're not swine. You're not a swine lover.
Where's the nguruwe alikona? Hey, you need to chapa gajo 30 minutes. Inaendelea kuendelea. Alafu nini yake suwa gani hivi? Gani ka, ajua hivo?
The cartel waga coiled.
Yeah.
Oh, nika bata.
Hey, your bata nini yake waga hivi?
Hey, bata you guy. Bata sinachalazimi yangu keki foodi foodi jo. Kimaliza. Juni spring. Inachomoka gajwa. Ile bata jike unaona pia imeanguka je. Uga bata ni more fire. Ukesi ona. Ile inaelewa, si unaelewa bata. Zii. Auje ai.
Sije ona dark fuck.
Hii na kaizo ndio nani?
You guys sasa si unajua.
Ile za rapture jo.
Ika kishaji pa kama futa you guys. You tune in.
Shaji kwa kama futa.
Kuna mother alikuwa ngana ma ducks mingi sana. Mingi sana sana. Idare. So kwa tunaona vile zina katembeza you guy. Alafu najasaya ya kuku inakuanga noisy. Ya duck ni bubu game. Wageni enda tu mdogo mdogo kwa hiyo njiki.
Siku kuwa gaina.
Kwe.
Alafu. Nashikiwa hivi.
Daka kunanga kwe.
Hakuna kudaka.
Hakuna. Ni spring you guy inaingia yote jo. Na ni refu jo. Ni spring refu. Imejikunja kabisa.
Lakini kiwa refu hivyo inaingia mpaka hapi jo.
You guys ni mpaka kwa intestine. Sino mwana raya zipendi bata. Raya mingi azipendi bata. Hata mayai yake. Mayai yake si kama. Ime fertilize kakuwa kubwa.
Na kwa kapigi white.
Na kwa kubwa sana.
Yeah, na inatestaji?
Inatestaji? Ndani inakaa yellow.
Kutest ni unauliza?
Inatest tu poa.
Kama ya kuku?
Ni different. But inatest tu poa. But ikona mafuta mingi.
Mayai pia kuna mafuta.
Si ile unaona iko healthy kuliko ya kuku. Ya kuku inakanga tu waba. Ikipike na katu white. Ya bate na unaona iko fit na ka yellow yote.
You guy vitu tagro kime kuonyesha.
You guy imenionyesha. Si hizo mayai si hizo nilikuwa nabai.
Yeah.
Si hizo bata zilikuwa zinatega mayai huko chini you guy. Tunategea huko chini wa mother na kuja. Nani alichukua mayai? Sabata. Gasi yao tumeshiba, tumekaa kuchini ya miti ya mapera liko kiraya. Alafu una raya zikuwa zinameza. Najama ya bata kumeza ni noma kuliko ya kuku. Because ni big.
Kumeza tu yota hiyo? Afu naenda kuisho ndemela.
Zii?
Si kuikunyo.
Si hivyo ndo raya ukuwa gazina kula.
Oh, so anaitobo ndi ya nameza? Si hati ya naimeza na?
Zii, anatobo alafu nameza. Vile snake wanga inafanya. Anatobo wa side zote mbili.
Hey, you guys. Hiyo ni zingine zo.
Hizo hata kuna raya mob zile zinaandaga ji. Musike zinaongeaga hivyo. Meza mayai, usikarange mayai. Nukaranga mayai ya kazi gani?
Yeah. Kwa sikuna kwa gana hiyo nini. Like the way, mnajua tuli, after tu invent fire ndo tulianza kupika vitu. Kitambo likuna kula tu kichuke raya. Mnajua hivyo? So ati fire ndo ilifanya tukeza kuadvance. Kwa sasa, mnajua brain ndo utumika kudigest. So hizi animals zingine. the amount of brain power hizo tumia tu kudigest ni shida. So sisi sasa inabidingi juu chakula ishaiva by time naikula kudigest ndio ni rahisi.
Oh, ni rahisi. Oh, kuna raya mingi sana za kawaida zile wagazina meza mayai. Mpaka wa leo kuna raya mob najua. Especially wale wase wanaamini kukula mayai ya kupika ni waste nutrients.
Okay.
Nutrients inakuwa wasted.
Hata kuna nyamio na inachapangwa kwa bia ndani.
Bia na sijui.
Yeah, nishaona
gaidi. Nishaona hiyo kwa movies, nashangaa.
Raya ziko na zingine za ovyo tu. Yeah, but sasa ikikam to history ya transplant of course tuna we are looking forward to. So nini tena unazataka kudonatiwa na mnyama?
Cuz you guy mimi nazataka sana kudonatiwa na lenga you guy. Ni pale tu kaya elephant you guy.
So utaitumia hapi. You guys see na kaya elephant. Elephant na kuoga. Uwezi tumia
pia. Yeah. Elephant.
Waga ni kawa ni bigi kushinda Trump. Elephant. Hi you guys. Hapana.
You guys.
At least sema ya punda ama farasi jo.
Ya punda majani mo fire.
Eh? Na isikuwe yote ati bigi.
Asi bigi hivyo. Kwa unono tu. Wajara yoga zinatafuta na linga refu. Na linga refu isaidiagi. Width ndio inasaidia you guys.
Width. Itangwe width you guys. Itangwa girth.
Oh ni girth. Oh. Yeah, mimi ni kana tu width.
Yeah. Ati. Ni girth ya kumoto you
guys. Mimi nataka kama wanaweza fanya transplant ya vitu kama na lenga. Hata kama ni ya punda ama ya zebra. At least unaenda for 6 months bila kuondoana and then sasa ukipona you guy. You guy unaenda Mombasa beach na ngoda. Utaki ujinga you guy. Unatembea from corner to corner you guy. Imejana ni ngoda.
Who want it?
Hey.
In a band.
Hey, raya za Mombasa. Hey, ndugu tukuone umetoka operation. Mwambie nimetoka operation.
Asante ya punda ni makende.
Hey, inaweza kuwa fiti sana. Wafanye hiyo investigation. Juna juu anaweza tufanyia. Kuna time lio na mfanyia kidole nilikuwa na hope. Walieka kidole kwa raya.
Kidole?
Kidole.
Kidole ya raya ilikuwa imekufa and then waka.
Ya hiyo sizo ziko hizo. Okay, hizo wa kidole sijaisikia. Kwa nina ni kidole ya raya imedate?
Asini
na yusi kenda kwa crime scene toko na fingerprints za raya ingine. I don't think ya vidole.
Walikuwa nasema wamefanya ya kidole. So nika imagine wana kamu sasa kwa the big thing. Because unajua kuna raya huku you guys zinatembea bila na lenga. Unajua yu? Wengine wamekatua na mawai.
Mimi wewe tiki unataka vitu za kipumbavu you guy. Mimi nataka tu like kama heart transplant you guy. Unajua liver. Kidney. Ndiyo zile vitu wawezi ishi bila. Ukisha kaka fote kami. Ni hata deiki yenda you guy wana lala. Tuto niliishi maisha.
You guy wacha hizo jo.
Niliishi maisha.
You guy jo. You guy unajia hiyo ndo wagena kuwa msha asubu. You guy. Unajia sisi wale. Atujozoea alamna lenga.
Sikuwa nini? Sikuwa
nini? Mimi hata 75 you guy nisikie. Kuna ka dick transplant.
You guys chukua nini? Like
na kachukua alafu nakelea ka heart care. Because you got to have the heart.
You get me, I think siku zangu za unajua nilit spend jo 20 zangu na 30s jo nikitafuta nyese jo.
So nataka kusema ati
nataka tu pesa jo.
Sasa tutaki
deki. Sasa nalenga sasa unaona ati haina haina haja you guys.
Iko na haja lakini
zii ni uzazi jo. You guys unajua hapa.
You guys inakaujaishi ka.
You guys sikia
ni tita la do.
Niambue hivi.
Hadi una steady.
Niambue hivi. Nikiwa 20 years old ungeniambia nipoteze niwe na ugonjwa wa deki ile deki kato itupwe ama niwe na ugonjwa wa moyo. Moyo ikatwe itupwe. Ningechagua afadhali moyo iende. Lakini saizi you guys nataka kuishi.
Ungekatwa lili. Moyo moja.
Si ndio? Enda. You guys saizi nimekubali tu kuishi tu. Niko tu
Yeah.
Nipatiwe choice ya heart ama dick. Moja iende.
Na azi like.
Yeah, acha iende.
Yeah. You guys unalenga ni kitu itasaidia forever. Mpaka ukiwa ka 80. Yaani nilikuwa nakushow Raya Mob zile wenye wali grow place yenye nyumba haina alarm.
Yeah.
Deki ndio ilikuwa ni kama alarm.
Yeah.
Kifika 5 you guy. Wa! Inatupa blanketi. inarauka na ubaya. Unaona? Amka kumekucha.
Kwani hizi ndio sasa?
Jukwaa na wika mjini.
Jukwaa na wika mjini. Jukwaa unaishi kwa kijiji cha mabati. Ulikuwa sikia tu raha yaje na nyora mali kitanda yako umeweka kichwa. Unapiga kwa mabati nje. Na ngware kitu kama 5 hivi. Hawezi mlaumu. So nalenga.
Sitakata like nolinga of course ni very important especially join your 20s and 30s. Tumia hiyo kitu jo as many times as possible. Kile nasema ni the older you get, ukianza kupatiwa choices. Cuz ukiwa young hakuna ga choice jo. Kiambo hii iende ama uende. Kwani afadhali tu niende. Siwezi bila hiyo kitu. Then the older una get cuz there's a icon then. Mimi nitaishi tu. Mwana umwe buwege, sawa tu, bado niko. Wako kituka na rayo kakatomba nini na huko. Ejo, huko zina za huko na shugli zingine.
Sinu nitoma kukachoka.
Ujeona ile video ile rayo likatangua deki na wife. Hiyo video sambaa sana.
Hata majuzi kuna kuna rayo
ni mirama. Ile ililia, amenimalisa. Sasa hiyo naishi maisha ya kasikani. Ameniua huyu, amenimalisa. Gael kwa hope imeisha kabisa.
Kwa zime nikumbusha pia ile story tulijoki gijijua uke kitambo. Nangu ile story yaka mchainisi, tiyo kalikatagwa deki. Na wife alafu akairusha. Akairusha kwa nini?
Kamishia paka.
Yeah, jo. I think ilikuwa dogi, jo.
Ilikuwa dogi?
Yeah, jo.
Ay.
So, kumushia jo dogi. Dogi jo ikenda nae, jo ikitafuna, jo. Afuna jo wakala ni ka very soft tissue. Ina dishiwa, ina bakinoa hivine. Kuzo jo ikikatuwa hivo, bado niza kuattached, reattached. Yeah. Unajoi? Yes, reattached yote kwa mune songeza. Ngezo pana.
Like.
Ngezo pana kidogo.
Gathi.
Yeah.
Ngeza gathi kwanza, yuko sawa. Yuka hiyo operation na hakuna kudungwa shindano ya kulala. Yuka hiyo nafanya nikiwa macho. Hey, wewe unaguza wapi hapo wewe? Siguze huko chini bana, huko ni kwa watoto. Hiyo operation si ya kulala hiyo. Hiyo operation? Ay, si ya kulala.
So mchina ni a bitch at his dick.
Yeah, hiyo ilikuwa.
Yeah.
It was some ish. Sports.
Sports with Lime Bets.
Alafu of course tukitoka hapo acha tubonge pia aja story fulani ili trend hapa Kenya, na story ilikuwa ni the tourism cabinet secretary Alfred Mutua alibaki ametoa statement akisema kuwa saa hizi sisi kama the Kenyan government, wacha niseme pia mimi the part of the Kenyan government, kusungu na raya mbili part of the Kenyan government shareholders,
you guys. Ah.
Kaka shago.
Uli shareholder, you guys.
Kaya saidi yetu, imepentiwa yellow.
Yeah, ito.
Yeah, uko kwa red state, you guys.
Nilibaki TNA.
But there's peace between us.
Wacha nikukoswe hapo, raya kama mimi, raya kama Ian.
Enda.
No. Raya kama Ian ni shareholder.
Yeah.
Raya kama mimi mwenye nimezaliwa nai. Waga na DC wa mbaya. Wanasema gami si msapere.
Yeah.
Waga hata nikienda ocha. Huyu ni mtu amekula mafuta ya ai. Wanajua nini. So mimi siko kwa party ya shareholder sana. Raya waga zinanidi. Sijui kama ujakani iko hivyo.
Ujakani
pia nakuwa. Na hii zinakuwa kama outcast kimpango.
Basisi nakuwa tu hatujui kijaka. Ukia the luo ni ajui kijaka. Kuzinendaga pale jora ae na sema kusikijaka wagana hizo like very small differences. Ileta nisha ipate gara ae hapa example ya maji. Maji kimwagika inakuanga P, chwer, uneka R. Mvua kimwagika ni koth chwe. Nacheki? Koth chwe. P, chwer.
Okay.
Gani nishaenda hocha acha.
So chr.
You are doing it. Like, what is he talking about? Where is he from? Is he an alien?
Have you derived that language from?
So kulikuwa na hiyo. Alafu pia jina nephew. So ujakani watu itana nephew. So nishenda pale. Okewa. So jua okewa na okelo ziko very close. Niliangalia juu wanko yangu. Nikamwambia juu.
Nyenga Oken Okewa. My name is not Okewa.
You're not okay.
Yeah.
Oh, kwa hivyo pia ujakani kwa hivyo.
Nivo, nikila bali.
Guy, mara ya kwanza kuenda ocha, jo ni lidisiwa mbaya. Hata nilikuwa na nyamaza, nilikuwa siongee na watu. You know, jo ni tutoi. Tutoi ndo tunanichakala, shinu tutoi tunachakani. Hati sijui kuongea, sijui nila ya Nairobi, usimsapere.
Kwa ni ulisawa ni?
Kisapere yangu ilikuwa imechanganyikana na Kiswahili sana. So hao pia wanachanganyikiwa. Because hawajui Kiswahili. Shindwa ni gani hizo. So shareholder ni raya.
Yeah.
Huu ni shareholder kabisa. Huyu akitulia chini na gashagwa, you guys will see your difference.
Yeah.
Wanazikwenda ile kisapere. Unajua kuna ile kisapere ya Nyeri.
You honest man.
Kisapere ya Nyeri kuna vile inakongani kama.
It's heavy.
Sijui ni itaje.
Ni heavy. We see tunasemanga Rosine, that's morning. Ukisikia kiroko, you guys.
Oh, hiyo pia ni.
Ukisikia kiroko. Kiroko hiyo ni area za
asubuhi na mapema.
Mount Kenya, you guys.
No,
that means si tumia. Unajua sasa kisapiri yetu ya hapa Kiambu. Pia si uambiwa. Sisi wa Kikuyu kamili. You know, because tuko na a lot of, you know, interference na the city life na nini. So miata nikienda place na ambiwa, it takes some time. Kuna vitu nasema hivi, na of course, nimeitumia in the light term.
Yeah.
So kama ya said kiroko, hawa nasema rosini. So kuna hizo.
Oh, okay.
Kuna hiyo difference.
Okay. So,
but now you're trying to please the government. You have green and yellow.
Yeah, I'm not trying to show you. Kuna vile jo. Niko tayari kusema uda.
Yeah, buda.
Yeah, alafu na joga government kwa iki operate sana huko area za ujakani. So,
hivi
wata kucheki you guy and then wata.
Tanifikia, msikia hapo nikisema kuni hata ile kazi za Kenya anafanya ni kazi mzuri sana.
Gava imechue huko.
Kazi za Kenya alisema na kukua tu.
Miradi.
Tumonga jezi miradi za gava. So cabinet secretary alisema anataka to attract tourists. Na one of the ways ya ku attract tourists ni kujenga choo kwa national parks. Hii story jo ikafanya jo nikafikiria jo. Hizi raya za Kenya, I think zime campaign so much. Paka zimeanza kufikiria hii ujinga au campaign nayo, unza ipeleka majuu. Machiki. Kusujua, ukienda place akina rapcha wako. Uka like, tutawajengea choo. Napataka rapcha iku, hii kura ni yako. Hii kura ni yako.
Tano tena.
Yeah. Rapcha mshikile kabota sika. Ukinipatia pali makukunya. Mina kupatia kura. Yeah.
So, party membership.
Cho si ni if you're a slum dude, cho ni something
cho
special.
Cho ni life and death, you guy. Wacha niseme sahi sijui, but ile time nilikuwa sa gidhari as a young man.
Yeah.
You guy MP akisema tu hii area mnataka choo, you guy mpaka watu wanatoka kwa nyumba. Nani wanaleta choo huku? Because unajua hiyo area.
Mko na haja.
Watu wako na haja. So unajua mabuda, walikuwa mabuda wengi tu kwa slum. Around your time, late 90s, walikuwa wasema, kuna kitu ya aibu. Kama mtu nafanya kazi Nairobi, anakuja kukuni ya dhani. So hiyo time zilikuwa zina. Sai sijui, sai maybe wanaingiza watu bado box na macho, but sai kuna macho mingi sana. But kwa slums, hiyo ni kitu ya maana sana, especially kwa wamadha.
But mimi naweza sema tu how the mighty have fallen. Kuna era inaitwa Alfred Mutua. Mimi nikifikia jua Alfred Mutua na kumkalia time alituambia, analeta Grand Prix Machakos. Grand Prix Machakos. Kuna tuambia Lewis Hamilton atakuwa naingia hapa kila siku. Max Verstappen atakuwa naingia hapa kila wiki. You guy tukasema yes. Then jura ya fulani juu inaitwa Juliani katoka Dandara ikasema iko nen. Kende kachota demera ya.
Designer Grand Prix.
Kwanza era ya nyangade. Haijaikuwa. Shenu tisaijaikuwa the same. Juliana yenyanganye dem nikai kuamini. Kusojapo ukiwa Cambodia alafu demu wako achukuliwa. Oje kitu ya kwanza uamini.
yani uogopi uchawi alafu ya kweli ni uogopi nyoka za kitui. Juliani juali pita hapo mahanga hiko mahanga haiko.
Unajua unasemanga hiyo uchawi inaitwa kamote. Juliani toka na kimote.
Juliani aliprove, unajua for a long time tumekuwa tukijua ukambani kuna uchawi. Lakini tangu Juliani afanye the thing, nimejua hiyo story ni uongo.
Uchawi mbaya.
You kungekuwa na uchawi you guy. Hiyo raya ingecheka. Ingeenda straight. Wow, mama iseme, nataka kitu yake ipotee kuja kwa forehead. Unajua kitambo ulikuwa unasikia hivyo. Kama ulikuwa unasikia hivyo, ati mtu akienda kitui, na linga inakaa inatokea kwa forehead. Ati ukitokea kwa street.
Afu inaweza kuwa
dickhead.
Inaweza kuwa head. Alafu inaweza kuwa tricky kwa ho. Nini page za Bible kiwa nayo. Na dara page za
Yo kia unajui na itakuwe kalini kala sing. Wewe ni sizzla Kalonji.
Lakini unaweza kuwa sizzla. Lakini unaperform na chiki. Kawe pita nini? Yeah, but kwa zera
ya sizzla Kanyonji.
Kwa zera ya nyanganyo dem, haijaikuwa. Cause natry ku imagine ule mse wa Grand Prix. Ndiyo mse anatuambia saizi tufungue choo kwa National Park. Najua ini make sense ya. Paka nashindu wa juo kulienda ajete.
But I think ni vilu. I think ni vilu umesema is, is never been the same you guy. Cause I think ni last year kuna neighborhood pia li move you guy. Na alijamisha ma neighbor.
Yeah, yeah. Na story ya choo bado.
Na ile kitu inaitwa feng shui you guy. Feng shui ni. Kuna place wezi kama like sana sana you, you sit facing the door. Unajua pia kuna place wezi ya kadirisha bedroom you guy. Na kuna place wezi ya kacho you guy. Yeah. Usali ya kacho ina face wasi. So it's sijui akona weird akiona tu place kama ana try kuji express chondo inatoka kwanza you guy.
Hajo. Yura
si kama alikuwa shitted on.
Amekuwa na shida na choo. Amekuwa amenoki choo sana. Ameno kichoo na unajua kiona mtu kama wewe ameno kichoo inamaanisha si wananchi ndio tutaumia. Si wananchi ndio tutaendelea kuumia because anaka hata akakuja akuwe president. You guy place zenye zimetengwa barabara tunaweza tutaenziwa choo mpaka tushangae. So tumkalie rada. Tumkalie rada sija katutengenezea choo tena katika mbuga za wanyama.
Afu najua ile kitu unaweza fanya hiyo ira jam na wewe. Wewe try kuimagine umekuja. Umekuja unapatia na speech jo. Hiyo place ira ya iko. Anaitwa nani? Anaitwa nani? Alfred Mutua. Yuko hapo amekuja ku launch kitu. Maybe hata amekuja ku launch hiyo choo. Iko mheshimiwa asante sana. Umetuletea choo. Lakini unajua kitu ni niko njaa na siwezi karanga. Oh hey, hahe shagala bagala. Niko tayari kulipa gharama. Lakini sitasimama maovu ya kitawala. Hapo nasema bibi yangu anaitwa Lilia. Lilia ni kitabari kwa kusema sasa. Ira ya jo. Sasa iko anyu kucheza utawala next to Ira. Niko shata ijasikia ngoma mpya ya nani?
Ya Juliani.
Ya Juliani ito Total Man.
Iye meshuti ya tau.
Ito kuna drive tu nasikia Total Man. Total Man! If you're Total Man, you'll not take my wife. Ya pale. Yani ira heli nyanganywa. Kikiela yenye kuna raya. Unafatu kubali ye, you're not a nini. Ajabule kule mtu jituto gama an alpha male. Kwa utanyanganywa jidem kiwa. Demu empatia shares za hoteli. We ni governor. Ukageuka kwa kuwa cabinet secretary. Unanyanganywa na msani. Demu ajejo.
Yuge unajani vile akili kwa kwa choo. Wala kwa kwa bibi. Waja kama hizo time zote ya mekwa kifikiria story za choo. Then waja pia wife pia alichoka. Kwa mbia ai. Utanifikiria lini. Kama unafikiria choo daily. So inafaa. Inafaa nini? Unajua hii ni raya imesoma. Usi siwezi mbeba kama raya kama tuseme Sudi hivi.
Yeah.
Unajua studio akasema hivyo na muele. Na muelewa aliona ira ile na mahali kwa chozi nalipishwa iko na yeye. Tunaweza kupata ushuru hapa, si ndio? Tunaweza kupata ushuru hapa. Wacha nikimbie kwa Ruto nimwambie hiki tamko kilalia hapa. Lakini ira endre imesoma.
So na hiyo according to where dafika time public toilet zitakuwa na ETR.
Yeah, of course zitakuwa na ETR zote you guy. Zitakuwa na ETR you guy.
Ngawa naingia pale kushonde jo ETR iko offline. Ngoja tu. But I know I think we should put a story za choo like maisha yako ya gidhare. Na time kunaenda kwa choo. Karibu vita vianze.
Karibu vita vianze sababu unajua kama kawa vile nimekuambia choo ni kitu ya maana sana katika slum areas. Na kitambo kulikuwa na choo zimetengenezwa. Sababu nakumbuka madhare tulikuwa tumeanza 140 to 147. Nakumbuka baka namba. Zilikuwa choo kubwa sana, sipiko unaweza kuzikumbuka. Kuna mlango pande na mlango pande ile. And then kuna vyoo ndani. Hizo choo raya zilikuja zika block sewage na zikakuwa nyumba za watu kuishi.
Shit. Yeah, literally.
Eh. Kuna moja na kuanga pale raya za gizara zinajua pale Kiboro Primary School. Kuna number 145 because sasa zilikuwa zimeanza 140 zikianza mabatini mpaka 147 nienda kuishia mlango kubwa. So vile watu walikuja wakagrab hizo choo, unapata raya umeenda kuingia kwa public toilet, unapata watu wanapika mayai. Wanaona? Unataka nini hapa?
Take your shit.
Nini unataka hapa? Kulikuwa na choo zilikuwa za serikali, zimekubwa you guy. Kubwa kama hii plot. Kuanzia hapa mpaka huko. Juu zilikuwa na mlango ka 20 side na mlango 20 side. So raya zilikuwa zinakata 28 kazi miangaliana. So vile hizo choo ziligrabiwa, watu wakapeleka mambo yao mtoni. Madhare River iko hapo chini. So raya inatengeneza, inakami inatengeneza kakitu kama bati. And then ukikata weight, unasikia inaanguka tu kwa river. Pap! Kiraya. Na isipoanguka kwa river, inaanguka kwa pipe flani yenye iko directed to the river. Jo pipe imepitia kwa mlango za raya za kawaida. Mje kuna raya fulani inaitwa Freddy jo. Ilipitisha pipe kwa mlango za raya jo. Watu wasema, "Hey, unatupitishia tu pipe ya sewage." Mali watoto wanachezea. Raya iko si uame madhare. Kiona maisha ya hii area imekuwa chafu. jo. Alafu unajua pipe since hakuna plumber so imetobolewa tobolewa mashimo za ku breathe sio so unaweza pita mahali upate shonde na nuka hino nanuka wapi kuna pipe so hiyo time
pipe lazima ipatie some ventilation
juu asipoipatia hivyo choo itaanza itarudisha harufu
kwa choo
itarudisha harufu kwa choo so hiyo area yote karibu na choo watu wataanza kuteta sababu ya harufu mbaya so around hiyo time nilikuwa naenda gidhara na ingia kwa hizo choo za kukomboa. Sana sana nini rush hour ya choo ni asubuhi na jioni. 5 to 6 na 8 to 9 usiku. So hiyo time inatakanga watu wako na speed. Usimalize kitu kama 5 minutes. So nishaenda choo fulani you guy. Ilikuwa majioni kitu kama 7:40. Guy nikachukua position.
Kasquat.
Kasquat you guys.
Kasium position.
Mimi sina haraka. Unajua mimi sijatoka kazini. Sika hizi raya zingine. Hizi raya zingine zimetoka kazini. Raya imekuja ikiharakisha. Inje choende home. So raya hapo inje zimepanga line. Unajua kulikuwa na line you guys. Ukipata nimelipa. Ukipata nimelipa ulipe unasimama nyuma. So you guys. Nasikia huko nje kuna mabishano. Raya inazusha. Mimi nimemaliza kitu kama 7 minutes. Nasikia, "Hey, nirudishie shilingi yangu 5 bana. Siwezi kaa hapa nimekazwa namna hii." Yule akasema, "Siwezi kurudishia shilingi 5 bana. Wewe gonga choo, toa mwenye ako ndani."
Unagongewa.
Gari sheka ngumi. Sheka ngumi, unajua mlango unafunguka na ndani. Shikilia na ngumi.
Unaka balance.
Unaka balance.
Fist of fear.
Nasikia huu. Nduku unatoka ama utoki. Unakunya nini huko? Gaina gurumu ngoja. Ngoja pesa yangu ishe.
Nakutuala zina kunya shadangu.
Ah, yuge ili vidi nimetoka. Jua lipata support hizo raya zingine zimepay. Pati tutavunja mlango na ni yugani. Ni kama
kama. Kwani shida, shida tu ilikuwa nini?
Tumeangu na konga hivyo jo. Lazima jo ni cut away after 2 days. One big one new guy ya kutuli.
2 days.
After 2 days. Nikikula ugali leo. Kesho jioni na cut away nikisha kula.
So 24 hours
natembea naye. You guys tumeangu ni special, eh? Digestion yangu ni pole pole, you guy. Digestion yangu ni pole. Unajua mimi nimekula vitu mingi, you guy. I think tumeangu lifika mahali nanga haraka na kusiaga. You umekula mtura. Iko unhygienic you guy. Ingine ni apaka. Tumbi kwa like, hey, ya meni jana tulipewa nguruwe, leo tunapewa paka. So inasiaga pole po. Yeah. Inasiaga pole pole.
Oh, vetting ni refu.
Yeah, vetting ni refu. Vetting ni refu sana. But kana nukaga hivu, mbaka wa leo bado kuna raya zinaenda kwa hizo cho. Cho ziko directed kwa river.
Yeah,
na hizo
yeah.
Zinakwanga always ziko na line.
Kwa zira yetu naijuwaga na kitu moja. Hata hapa studio joi kia mwanga kuenda kwa cho. Inakuanga jo. Kwa za hiyan uteta tu. Ira hiki ingia jo.
Sayo ni game inaanza in the next. Hata ndio mana wana samanga like, misi shangai kwa nini? Tumeapia with different clothes.
Yeah. Ira ya wishi.
Half an hour you can.
Kwa zika ulikuwa naishi kwa cho before like smartphones. You get the amount of kuishi kwa choo ile utaishi siku za smartphones.
Oh, yeah. Mimi sina geyo biashara ya kuangalia simu kwa choo. Ni strictly business you guys. Strictly intestines. Juu lazima ukakaze. Juu intestine na jazmi anzi hapo na kakaze you guys unasikia kana move all the way down you guys. Ni process, ni process. Ni process. Sasa kwa biashara ya masimu kwa choo. Sasa kwa biashara ya masimu kwa choo.
You are looking for me. Let me drop this shit first.
Hata inangi nange, but you should notice. Shaka vibe.
Sote. Kuna raya fulani nilifundisha gezo vako gidhare. Anambia unajua choo. Wazungu wanatumianga choo kutuliza mawazo.
Yeah.
Ni ukweli?
Yeah, you go.
Mimi niko afri anafanya guess work
you guy. Hata sisi in some way, mtu mzangia tu kwa choko tu. Can't deal with this other shit. Ngia tu pale jona tulia uko iko nana.
Alikuwa buda fulani alikuwa ananiambia unajua wazungu wanaheshimu sana choo. Sisi wa Afrika ndio hatuna hiyo heshima. Napata watu wanachafua mpaka choo. Mzungu lazima akae kitu kama hata anafikiria siasa pale ndani akitoka ako na idea.
Let me go colonize Africa. Sasa hizi raya zinakuwa na ideas zingine za nguvu. But sasa ikika mtu hizi choo za national park unaweza zitumia?
Zizi. Kwanza unajua kama uko na unapata haja kubwa yuga. Kwa national park. We ni psychopath you guy.
Yeah.
Unajua pia nini ndesho na danger hazijaipelekana.
Yeah.
Ndio maana unasikia anga msia ko scared shitless. You get okay niko wild in the park you guy. Haja kubwa is the last thing you guy. Hata kunyora you guy. Uki feel kunyora noko kwa park uge unajiendea. Yeah.
Gae, like
iko na daktolea undeki deki. Unajota na undeki atakai kuona kitu ina swing.
Hapo unajua you can never write undeki without deki. Unani hizo letters, unajua?
You can
kuandika hiyo word.
Unaanza kunyora unasikia watu wanacheka huko yuga.
Hapo unajua fisi wanza gana hizo soft parts.
Oh inaanza na eh.
Kwa sababu na deki afiki kula hiyo unajua si ati inakudedisha. Kulanga tu deki ile time unapiga nduru. Ina chiu tu. Niko tu pale tu inabonga kijaka na wewe Dominion Marchia. Gaya inamaliza jo inakudia. Hizo mawild animals.
Hata kutoa nguo you guy. Wacha hata nini. Wacha hata kukata weight. You guy hata kutoa tu. Kuloosen. Kuloosen your clothes. Kutoa belt. Ni serious you guy.
Papak na ni normal.
Ile unainanga kama kiatu yako kwa shua. Laces ziko. fully tired.
Yeah.
Kama ni trao joi ayanguki. Eh? Au javaa kitu bag in case kanuke you guy. Sasa tumeenda kunukisha.
Sio mwenye pia umeenda kunukisha.
Yes, yes, unasema sasa tulienda kunukisha. Unakuangalia.
Si unafanya animals because you yeah, animals nakuona nasema the way they act like their shit don't stink.
Yeah.
Yeah. Alafu sisi tunakwagaba nje tunajichocha.
Yeah. Alafu kuna animals ka nyuki yuga. Inakuanga attracted to carbon dioxide. Yeah, sijui kama iko kwa nini. Iko kwa condition. Ama ni methane.
Yeah, I think
lakini kosi combination yuga. So cause nyuki, nyuki uki nini uki breathe out the gas that you breathe out. Inajuanga that's danger.
Yeah. Oh, okay.
Inaanza ku attack.
But yeah.
Alafu inapata the part yenye ina emit danger, you guy ko exposed.
Ina deal nayo vizuri. Sina sala lazima tulize ila kawa. Iki hata kuishi madhara hii time yote. Uzenda tu kwa national park tu hivi na ushonde.
Ah, siwezi.
Kwa hiyo choo.
Siwezi.
Kwa choo za Alfred.
Hapana. Najua itatengenezwa.
Bude ni aje. Wacha ninge kwa kaka mtu alafu nitoke.
Ni chapi atuwa moja mbili.
Izo.
Ni mwanchoki.
Ah, izo. Izo wacha tu mtu ajibambe. Ye na raya zake. Mimi personally siwezi. Siwezi risk life hivyo you guys. Siwezi risk because unajua kwa park kuna wanyama wale wanakuanga risky sana.
Kinyam joagi vile mimi ni mtiaji jo. Mimi ni mtiaji, niambia mimi nataka kulamba rama tako ya hii serikali. So naweza itwa like Mwafrika, we want you on this think tank for the launch of the toilets. Niko like yes, this is a very good idea. So now I was thinking for the launch we should have Odile Brown. We can have Saudi Sol and to close it all off. We have Julian.
Adua managuonyo gima ili kusidua ni atigi Kiswahili.
Atigi lugha ya kimombo nyako.
Baby nikikuona nafurahia. Nataka kukupenda kama Gorma.